Nakula bakulu nakulo Omutima gwange nenguchuka Ekyo kye nawulira gy'oli Kyali kyamanyi nnyo mwana Amaaso go gamulisa ensi yange Edoboozi liyo limpomya Buli lwemba nawe switi Ensi efuka paradiso
Obulamu bwange bonna Njagala kubeera nawe Musanyule mu buzibu Sija kuleka mukwano Obulamu bwange bonna
Oli mukwano gw'omutima
Nga omwezi gutangala ekirobo ky'obumulisa obulamu bwange
Bose kanzira muamanyi Bon kwa tampulira emirembe Te walia inza kuchusa Mukwano gweni na jeoli Nga enkuba wetonya mpola Bochobo nyweza omoyo gwange Kwa gala okusinga ebigambo Era ekyo tekijja kukoma Nja kukwagala emirembe gyonna Nga emunyenye mugulu Newe walibawo ebizibu Tujja kubiwangula fembi
Obulamu bwange bonna Njagala kubeera nawe Oli kirooto kyange ky'amazima Obulamu bwange bonna
Nze gwe njagala
Omwezi gutangala ekirobo ky'obumulisa obulamu bwange
Obulamu bwange
Obulamu bwange bonna Musanyune
Njagala
Obulamu bwange bonna
Nawe nze gwe njagala